on the beat.
Bye-bye, what a one, yeah. I'm sorry for the thing that I've done, baby. Nime misi siri za ndani, nime misi vingi vya buruda. Ni kama vile navotajo bari, bila kuofia nobody.
Yani downtown baby kuna vitu safi, downtown tena kuna lobo.
Bugatti limenona liko, yeah, yeah, yeah. Bugatti limenona liko, yeah, yeah. You look so good, good.
You look so nice.
You look so good, good, good.
You look so nice.
Boom, wow. Kiwa niko busy na kuwaza we.
Kiwa na mabere na kuwaza we.
Kiwa sina kitu na kuwaza we.
Nasipa za mapenzi sende kwako we.
Kwako we. Kwako we. Kwako we. Kwako we.
Every day, yeah, you blow my mind. Oh no, I feel like crazy. Oh yeah, you're my owner. Kwako mingi povu mina owner.
Najirudi bilo bishi, wali snichi siku fichi. Nasafisha divi siki, kwa umadoa mindo jiki. So fit on enjoy, mzigo katoi. Kwa bedi ho boy, michezo ho boy. Don't fear them, we gonna murder them. Nibi nipe mama style nyingi kama game.
Mbisa wege, mine kupende, ata wapenge. Miwa milembe, nikende kazege, rungu na pembe. Nyumpa tujenge, wache nipende.
So analeta visa, wanazugua.
So analeta vita,
wanazugua. Kiwa niko bize na kuwaza we.
Kiwa na mapene na kuwaza we.
Nikiwa zina kitu na kuwaza we.
Nasifa za mapenzi sende kwako we.
Kwako we. Kwako we. Walk away. Walk away.